tugushengerera none nacho twakora tutagufite tugusabye umuka wera banena twe ushimwe mwami kuko waturinze nacho twatanze kugira ngo tube none mwami kuwimba maziza we uduhe ku guhita monone ushimwe mwami kuko waturinze nacho twatanze kugira ngo tube none mwami kuwimba maziza we uduhe ku guhita monone tureba mobishi bitwereka kujiye kugaruka inambara ishari nuburya ryabyerekana kwijihe gisohoye ushimwe mwami kuko waturinze nacho twatanze kugira ngo tube none mwami kuwimba maziza we uduhe ku guhita monone ushimwe mwami kuko waturinze nacho twatanze kugira ngo tube none mwami kuwimba maziza we uduhe ku guhita monone Shizimbele tujengwe nawe kandu tuyoborele Tukusabye imbaraga zawe zituyobore Muru jendo risi Ushimwe mwami kuko waturinze Nacho twatanze kugira ngo tube Honore mwami kuwimba maziza we uduhe ku guhita monone ushimwe mwami kuko waturinze nacho twatanze kugira ngo tube honore mwami kuwimba maziza we uduhe ku guhita monone none mwami kuwimba maziza we uduhe ku guhita monone none mwami kuwimba maziza we uduhe ku guhita monone none mwami kuwimba maziza we uduhe ku guhita monone